Murechumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza, ni kiganiro muri sanga. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero, buri mwaka guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha tombora itanga uruhushya bita Green Card rwo kujya gutura no gukora muri Amerika. Tombora y'uyu mwaka yatangiye ku itariki ya 3 y'uku kwezi kwa 10, izarangira ku itariki ya 7 y'ukwezi gutaha kwa 11 saa 6 y'amanywa ku isaha ya hano i Washington. Bizaba ari saa 1 y'ijoro ku isaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Bikorwa bite? Abatomboye bakuzuza ibindi byose bisabwa, bajya kubaho gute iyo bageze muri Amerika? Mbese babaho bate? Kugira ngo turebe inama n'ubuhamya, twabatumiriye abantu babiri batsinze iyi tombora, ariko sinzi nimba twavuga gutsinda tombora, kuko tombora yego nyine ni amahirwe, reka tubivuge gutyo. Ubu rero abatumirwa bacu batuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwe muranyihanganira niwe dutangirana iki kiganiro, wa kabiri aracyari mu kazi, turaza kumubona saa 10:30. Uwo turi kumwe rero ni Patrick Nziramuhindo. Patrick, we urahura komeye?
Murakoze cyane.
Ngushimiye rwose uyu mwanya uduhaye kugira ngo udufashe gusobanukirwa ibintu bya Green Card. Mbese umaze imyaka ingahe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Ntabwo ndamara igihe kinini, naje mu kwa kabiri z'uyu mwaka itariki 5.
Twavuga amezi 7-8 gutyo. Amerika wayibonye gute? Ntiyagutesheje umutwe ngo ubanze uzu, mbese uhuzagurike?
Uhuzagurika ntabwo byabura, kubera ko ibihugu byateye imbere, ni ibihugu bikoresha uburyo bwinshi, bikoresha iwacu za tereni, za ibintu byinshi usanga nyine ni ibihugu nyine byateye imbere, ugomba guhuzagurika cyane. Ariko nyine ugenda umenyera buhoro buhoro. N'icyongereza kina rero hari ubwo bigenda bigusanga.
Niko Patrick, telefone yawe ntabwo iri gusohoka neza.
Ubu uranyumva?
Ubu ni rwose ni byiza cyane. Yego, wari urimo utubwira uti
inaha iyo ukihagera bwa mbere nyine urane inaha ni ibihugu byateye imbere, hari ibintu bigenda bigucanga buhoro buhoro, ariko ukagenda umenyera. Nk'icyongereza cy'inaha ukuntu bavuga usanga bihuta kandi bakoresha slang.
None ugatakara, ntiwumve neza.
Ugatakara.
Ariko buhoro buhoro birimo biragenda biza.
Ubu ngubu biragenda biza buhoro buhoro. Umuntu mushobora kuganira ukaba wamwumva, ntunagire n'ipfunwe yuko utacyumva neza cyangwa utakivuga neza. Ntabe yaguseka cyangwa akabyumva ko utari Umunyamerika, ko uri umwimukira. ukaba nawe nta kibazo bimutwaye ahubwo ukumva ari wo ufite ikibazo utakizi.
Mbese mu yandi magambo nimba nkumva neza nawe iyo uvuga ubona bibateye ibibazo byo kukumva ariko bakumva uko uvuga bakakwihanganira.
Bakakwihanganira ntihabe yanaguseka abayumva ko atari first language nk'uko babivuga
ururimi rwawe rwa mbere wavukiye.
Abayumva ko ufite ururimi rwawe ubumenyi ururimi rwe bizaza buhoro si ikintu kiba gitangaje cyane.
Nuko maze rero abantu cyane bahangayikishijwe no kumenya ukuntu gutombora bikorwa
yego
ahari ubwo baraza kukwibariza n'ukuntu mubaho muri Amerika iyo muhageze nabyo iki kibazo baragifite. Nk'uyu nguyu aravuga ati babikorera kuri internet ariko ati mu by'ukuri sinzi bikorwa gute. Wowe wabitangiye ute?
Yewe nabitangiye najyaga kuma kuri za internet cafe za cyber cafe nk'uko tubyita iwacu. Ehantu nakunda kujya kuri Kirino cyangwa kuri Blue Coffee ziriya za internet cafe hose ubu ngubu basigaye babikora. Nabikoze naje gutsinda ku nshuro ya gatandatu natangiye mu 2000 nza gutsinda no mu 2010 nza gutsinda ku mu 2016 mu kwa gatanu.
Buri mwaka wageragezaga amahirwe yawe?
Buri mwaka naragerageza ntabwo nigeze nshika intege. Naragerageza
nuko iyo rero ugiye kuri cyber cafe wagiye kuri cyber cafe wajyaga kuri cyber cafe amafaranga wishyuraga na ya cyber cafe gusa naho kuzuza ibyo usabwa ku rubuga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabyo nta mafaranga bakusabaga?
Oya byo nta mafaranga ni ubuntu. Mbese iyo umuntu anabishoboye aranabyikorera biroroshye. Ariko ibyiza ujya kuri cyber iyo aribwo bwa mbere ukareba ukuntu babikora ukaba wabyikorera. Cyangwa ufite n'undi muntu ubizi yabigukorera kuri ntuza kuri mashini.
Bikorwa kuri interineti gusa?
Kuri interineti gusa.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ibya tombola ya Green Card iguha uburenganzira bwo kuza kuba no gukora muri Amerika bikorwa bite? Abaje bamaze gutombora bagatsinda bambese abatomboye bakuzuza n'ibindi byose bisabwa bakaza muri Amerika babaho bate? Turimo turaganira n'umwe wagize ayo mahirwe watsinze tombora ku nshuro ya gatandatu, Patrick Nziramuhindo. Mukanya kaza kuza turaza kubona n'undi nawe watsinze tombora nawe aduhe ubuhamya bwe n'inama ze. Maze rero Patrick, iki kiganiro ubundi si cyawe nanjye twenyine, ni cy'abaturage. Niyo mpamvu nagira ngo ngusabe wakire uwa mbere yitwa Jerome. Jerome we? Jerome, urakomeye wiriwe?
Ego ndakomeye bukebuke.
Maze rero niwe udutangiriye guhamagara, nagira ngo ngusabe ubaze akabazo kamwe kandi kagufi, kubera ko iki kiganiro nabonye abantu benshi cyane barenga 400 bashaka kukijyamo. Ntabwo rero bose twababonera umwanya, tugerageze gusaranganya umwanya dufite, ahubwo abandi mbagira inama batega amatwi iki kiganiro, ibisobanuro babyumve neza, kandi nabo tuza guha ijambo ntibabaze ibibazo abandi babajije. None rero Jerome, tangira utubarize akabazo kamwe.
Ego mbere ko mbaza akabazo kamwe, nabanza mvuge nanjye yuko gitombana itangwe muri 2013
mu 2013
2013 maze kuba imyaka ine naje nabikorera muri cyber, ariko muri ya nyuma nayikoreye muri ahantu Bujumbura babikorera. Ahantu nyine babikorera niho nagiye, naho nyine narasomba henko yo gusinda. Hanyuma ikibazo cyanjye nashaka kubaza uwo mutumire,
yego
baravuga yuko ngo amashansi atabamwe kuba bivanye naho babikeneye ingengo, cyane cyane aba ufise nk'abantu bashaka kubikubwirira nubwo babaye nko hiyo onye ngo ufise amashanse arenga PC uko nk'abantu baba babikina mu bihugu byabo. Rero nibyo nashaka kumenya. Ikindi nacyo gira kabiri nabaza ngo hari abantu babikinye ubwa mbere ava nk'umutariki za mbere naba ushakuronka amahirwe gusomba yo babakinye mu kwigira bihere sinzi ariko ivyo nivyo abantu bavuga ariko sinzi nivyo nataye mu muco akode
ye Patrick musubize
oya amahirwe arangana wabikorera inaha muri Amerika cyangwa wabikorera iwacu mu Burundi mu Rwanda cyangwa n'ahandi amahirwe arangana amahirwe nitombora amahirwe na amahirwe na amahirwe niko nyine tuyita aho wabikorera hose Imana yaguhaye iba yaguhaye nge niko mbifata hari n'abari muri Amerika batarabona ibyangombwa ariko bagatombora ntibatsinde twe tukaza tukabikora turi iwacu tugatsinda ukaza kubaza aho wabigenje gute ko byakiyemo ati ni amahirwe nta busobanuro bw'amahirwe na amahirwe
hanyuma ati hari abatombora rero rimwe bagahita
naguha ubuhamya hari umukuzine wanjye nanjye nujurije umwaka ushize ubu ngubu yaratomboye kandi bwari ubwa mbere nawe yari abikoze ni amahirwe amahirwe Imana igishakira iraguha
ahangaha ikindi nakunganiraho Patrick tubwira Jerome nuko aya mahirwe nyine asaranganywa abantu amamiliyoni n'amamiliyoni ku isi yose kandi baba bashaka abantu 50,000 ubu ngubu nibyo bazaha visa ya green card n'50,000 bo ku isi yose nukuvuga rero ni nk'isiganwa bahitamo mbese bagenda bareba uwaje mbere uwaje wamukurikiye ibintu nk'ibyo bafite uko babigenza mu buhanga bwabo ariko amahirwe namwe
amahirwe namwe
noneho kuri telefone dufite Habimana we
karame
wirwe neza akabazo kagufi yego
acha kubaza buri muntu wese n'umukene mukisho cyambere
yego
nawe abayemereye gufata green card nawe akagenda muri Amerika
cyane rwose kuko nta umuntu wese arabyemerewe nta kibazo upfa kuba ufite amashuri atandatu yisumbuye nicyo kintu bagusaba ukaba ufite ifoto ya pasiporo bita with American size
mbese yemewe mu rwego rwa Amerika
yemewe mu rwego rwa Amerika hanyuma ukajya kuri cyber kuri ahantu hari internet umuntu akaba yagufasha kuzuza hanyuma umukuru wa gatanu umwaka utaha nibwo ibisubizo bisohoka ukareba niba waratsinze cyangwa utaratsinze ariko iyo ufite amashuri atandatu yisumbuye ubwo rwose uba ufite viza yawe kuza muri Amerika
ariko rero Jerome we kandi ni Habimana we
yego
nimba ufite n'icyiciro cya kaminuza mbese nk'uko Patrick abigusobanuriye icyiciro cya kaminuza icyo ari cyo cyose birumvikana yuko amashuri magufi y'amatoya bashaka ni ayisumbuye n'ukuvuga rero ariko ugomba kuba warayatsinze
ugomba kuba warayatsinze ufite diplome
noneho rero nimba hari ayisumbuyeho ufite urumva nabyo
ni
inyongera urasobanukiye Habima
batwara umuryango asungura ku buryo ugenda wenyine cyangwa wagenda n'umuryango wawe
umuryango ubwo ni wowe n'abana bawe n'umudamu wawe
cyangwa se umugabo wawe
imyaka 21 kuva kuri 21 kumanuka nubwo waba ufite abana icumi rwose ufite urabajyana
ariko rero nabo buri muntu ugomba kumwuzuriza ukwe
buri muntu uramwuzuriza ukwe ukazana n'ibyangombwa bigaragaza ko ari abana bawe
Habimana we akandi kantu ku byerekeranye n'amashuri hari ikintu nanone cy'uburambe ku kazi cyangwa se cy'ubumenyi ku kazi basaba yuko byibura uba wari warakoze imyaka 2 mu gihe cy'imyaka 5 ishize tuvuge nk'ubu ngubu utombora muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017 bavuga yuko nyine abantu bazagerageza amahirwe muri uku kwezi bazatangira kubona ibyangombwa byo kuza mu 2019 ubwo rero nukuvuga ko muri uhereye ahangaha mu 2017 ugasubira inyuma mu myaka 5 ugomba kugira mu burambe bw'imyaka 2 mu kazi.
Yes.
Urabyumvise?
Eh, nabyumvise none.
Ye. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri isanga turimo turaganira ku birebana na Green Card n'uruhushya rukwemerera kuza kuba no kuba mbese gutura no gukora muri Amerika. Kuri telefone dufite Emmanuel. Emmanuel we?
Sabe?
Wiriwe neza?
Niriwe.
Akabazo kawe?
Yego, twemise akabazo na gombe mbaze.
Yego.
Ndumvise ugejeje kuvuga ngo bisabwa ngo umuntu ngo aba amaze imyaka 2 akora. Urumva udafise akazi ninashobora kugira itombora.
Patrick nagusubize.
Eh, ibintu twebwe ubuhamya naguha nuko twebwe haraba tujya gukora interview kuri ambassade batubazaga ko iyo ufite diplome ya amashuri atandatu yisumbuye nta bindi bakubazaga bindi barakubazaga niba warigeze gukora niba utarigeze gukora n'abatarakoze barazibahaye sinzi niba n'abatarigeze bakora barazibahaye ubu ngubu sinzi niba harite bahinduye cyangwa sinzi.
Icyangombwa ni amashuri.
Icyangombwa ni amashuri. Nubwo waza ufite lisansi barakubwira ati turashaka diplome ya secondaire. Diplome ya secondaire ni nk'urufunguzo.
Akandi kabazo mfise.
Kagufi y'amanwe.
Yego, umva kubijanye umaze kugira itomboro ugatsi ugasanga watombo nyene hanyuma ibintu baguhaye visa ibintu byo kwirihira byose kujya muri Amerika niwe wimenya cyane barakumenya.
Oya, urimenya hanyuma ugashaka n'umuntu uzakwakira. Udafite umuntu uzakwakira bisaba ko uba ufite amafaranga ahagije kugira ngo ushikire mu hoteli utangire ushake inzu uzacumbika. Ugomba kuba ufite umuntu uzakwakira.
Ndumva ibintu bikina abantu b'ababosi nyene kuko umuntu wanyarutse urumva ntiyo bikina.
Wewe uzacugurisha agasambu.
Hari umujyana ndabasiga ku imposeni.
Waza ugakora muri Amerika hanyuma ukabatunga. Manwe urakoze.
Waza ugakora hanyuma ugahita wohereza amadolari.
Yee. Twunganiye Emmanuel na Patrick, nagira ngo kuri ibyo ngibyo birebana n'amafaranga iyo watomboye bigusaba rero kujya kuri ambasade ugasobanura ibyawe kugira ngo nyine baguhe visa bakagukoresha n'ibizame byo kwa muganga.
N'ibizame byo kwa muganga
kubaba mu Rwanda
yee
bakanagukingira nabo nabawe bose yee. Ahangaha rero nabajije ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Bujumbura na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali aho kujya kuri ambasade no kwikingiza n'ibizame byo kwa muganga bakora abatomboye bakora ku Banyarwanda bikorerwa byose i Kigali naho ku Barundi byose ibyo bikurikiraho bikorerwa i Nairobi muri Kenya. Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika, dufite kuri telefone Nduwayezu. Nduwayezu we.
Halo.
Vuga cyane. Akabazo kawe.
Kibazo nagomba kubaza nini n'ibyo nyine bavuze. Nubwo ari ibintu bigoye cyane ibyo bintu ariko nagomba ndamubaze.
Yego.
Ese wewe yari afite abamwakira cyane bubu aba bantu matoki nta kuntu kugira ngo leta tukagira nk'ishyirahamwe. Nabo cyageze mwuzo kunye abonye afasha batamwaje naye kunye shuri dufate naye se ni perisi nka cyemeje de pasiya none byo shoka ko akazi cyaje gukora yo kuba rako kubandanya amashuri bo ndira amashuri ariko tubato nyine gito.
Patri wa musobanurira gute?
Ntabwo mwumvise neza wa niba mwumvise wansobanurira hanyuma nkamusubiza.
Mbese ati nk'umunyeshuri uri muri kaminuza ubwo ngubwo iyo atomboye araza agakomeza amashuri ye hanyuma ariko icya kabiri yabanje kubaza mu byukuri n'icyo yabanjirijeho atese wowe ati wari ufite abantu bakwakira atese ati nk'abantu ntabwo bakora ikintu cyishyira hamwe ku buryo bashaka umuntu mbese ishyira hamwe ryabafasha kubona ababakira
iyo utsinze tu hari groupe tugira ya WhatsApp no kuri Facebook ya Dizzy Blessed Family ubwo iyo utsinze iyo tumenye ko tukumenye tugushyira muri group ubu ngubu group y'umwaka bageze hafi bararenga hafi 200 mu Rwanda hanyuma bakaba bafite komite dufite abayobozi bakabafasha gushaka ibyangombwa bakabereka inzira bakabereka amahirwe arimo abadafite abantu bazabakira bakabashakira abantu bazabakira ntabwo kugeza uyu munsi nta muntu uratsinda ngo agure umwakira niyo atamufite abayobozi bamushakira umuntu uzamwakira hanyuma ku bijyanye no kwiga ntabwo mbisobanukiwe cyane ariko ibyo byose ntiwaza inaha ubanza gukora iyo umaze gutangira gukora ushobora gusaba bose ishuri bareba uko gukora bakaguha bose ukazagenda wishyura buhoro hanyuma jyewe igihe nagize amahirwe umudamu wanjye aba inaha ubwo umudamu wanjye niwe wanyakiriye urumva ni amahirwe nagize ya ariko n'abandi badafite ababakira komite irabafasha ikagira ikabashakira abantu babakira
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda muri isanga ni ku kiganiro cya Green Card uwo turimo tuganira ni umuntu waje nawe atomboye Patrick Nziramuhindo arimo rero kudubuhamya n'inama kuri telefone turi kumwe na Nyirimana Nyirimana we
ndagumva
akabazo kawe
njyewe nabazaga ibyo bintu byo gutombora mu Rwanda birahari niba bihari bikorwa bite ikindi iyo umuntu agezeyo baba bamufasha nko kubona akazi cyangwa ni ukuguha viza gusa hari icyo baba bagufasha mu kuba wabona akazi
ye reka Patrick ahita gusubiza
yego mu Rwanda birahari ugiye ahantu ahantu henshi urungu buhari za fotokopiyeze usanga baba bafite na internet rwose bahita bakuzuriza urababaza bakakubwira ibisabwa bakabigukorera cyangwa bakakurangira iwacu tekinoloji yateye imbere ntabwo ari ikibazo hanyuma iyo ikibazo cya kabiri cyavuga ngo iki
iyo ugeze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagushakira akazi cyangwa urirwariza
oya ntabwo bagushakira akazi iyo ugeze inaha baguha iyo karita ya Green Card hanyuma umuntu wakwakiriye niwe ugufasha gushaka akazi kuko niwe ugucumbikira niwe ubuhamenyereye niwe ugufasha gushaka akazi gushaka n'ibindi byangombwa by'inaha na social security card niwe ugufasha gushaka akazi
bivuze yuko hakiri mu Rwanda nimba bihari yego birahari internet irakora neza no kuvuga ushatse wajya muri cyber cafe ukishyura amafaranga ya cyber cafe gusa ubundi kubyuzuza n'ubuntu hanyuma icya kabiri nuko wifite internet iwawe mu rugo ntabwo ari ngombwa kujya muri cyber cafe birumvikana kuri telefone dufite na Desire
ndabumva
akabazo kawe
nagomba kubaza nanje ndi mu Rwanda ariko ndi mu Burundi nagomba mbaze yuko umuntu igihe ari muri noze ya HCR ari impunzi iyo Green Card yakora cyangwa biri ku bantu basanzwe batari mu rwego rw'impunzi hari icyo kibazo nabaza murakoze
icyo kibazo ndumva Green Card ikora kubera ko Green Card nta kindi bagusaba kuzuza bagusaba amazina yawe bagusaba wujuje amashuri 6 yisumbuye iyo utsinze nibwo ukenera passport kugira ngo ubone ukuntu wabona viza ubwo rero HCR sinzi niba ubwo HCR ubwo yaguha nka titre de voyage akaba ariyo bashyiramo baguheraho viza kugira ngo ubone uko uza muri Amerika
Desire waso
muri icyo gihe ndabaza ikindi
Yego.
Muri ico gihe umuntu yahunze atagira passport atagira na resepase ubwo arakoresha iki kugira ngo ashobore kuronka igisimbura iyo passport?
Banza itanga za titre de voyage hari sindi icyo niba kamene ndi
nta yafashamo. Yego. Desire we.
Uri.
Iyo uri impunzi koko HCR n'igihugu wahungiyemo bagufasha kubona urupapuro rw'inzira agatabo k'inzira nibyo Patrick yavugaga titre de voyage mu gifaransa.
Okay.
Mu cyongereza ni travel document.
Yeah, travel document.
Barayiguha. Na gatabo kameze nka passport ariko k'impunzi gusa.
K'impunzi gusa.
Icyo gihe rero nyine witabaza HCR na leta yakwakiriye kuko uri umurundi uri mu Rwanda. Niba ko kuri impunzi wakwitabaza HCR na leta y'u Rwanda igihe icyo ari cyo cyose nta nubwo ari ukuvuga ngo nuko ngo ugiye kuzi bya green card. Oya, igihe icyo ari cyo cyose uri impunzi ufite ububasha n'uburenganzira bwo kubwira HCR na leta yakwakiriye bakagwa titre de voyage cyangwa se travel document. Iyo travel document ibifite igihe cyo kumara cy'umwaka umwe rukumbi. Ntabwo ari nka passport y'umuntu imara igihe runaka, imyaka 5 se, imyaka 10 se, nka za passport z'Abanyamerika ndumva zimara imyaka 10 hari, iz'u Rwanda zimara imyaka 5, iz'u Burundi ntabwo mbizi neza, ariko travel document bayiguhaye bigomba kumara umwaka umwe rukumbi.
Okay, inyuma y'uwo mwaka umuntu yasubuga yashize hiyo acakoresha dokumi mu gihe yashize hiyo. Muramuha ubwenegihugu mu gihe yashize hiyo.
Yego, Patrick arabikubwiye hano ikibara ni green card gusa. Ariko noneho ushatse gutembera ukajya mu mahanga ufite green card yawe icya mbere. Green card ituma usohoka muri Amerika ukahagaruka utongeye gusaba visa. Igihe cyose ikiri valide mbese igifite itararangira nicyo nshaka kuvuga. Iyo rero waje uri impunzi ni hahandi iyo travel document yawe ikarangira uri hano muri Amerika, urongera ukabwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaguha indi nanone imara umwaka. Wabyumvise Desire?
Murakoze cyane, murakoze ndabitahuki.
Akandi nakongeraho ngusobanura na Patrick yanyunganira nubwo murusha uburambe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko byose ni ukunganirana kuri Desire. Nanone nibyo ngibyo birebana na titre de voyage, travel document cyangwa se agatabo k'inzira k'impunzi. Iyo ufite green card uri hano muri Amerika, iyo umaze imyaka 5 ushobora kujugunya bwa buhunzi ugasaba noneho ubwenegihugu. Icyo gihe rero ubona passport y'Abanyamerika. Desire wasobanukiwe?
Murakoze cyane, nasobanukiwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu muteze amatwi ikiganiro turimo tuganiraho na Patrick Nziramuhindo ku byerekeranye na green card. Nziramuhindo nawe yaratsinze tombola araza muri Amerika, ubu ngubu aratuye, aradufasha rero gusobanukirwa inzira yanyuzemo nuko abayeho ubu ngubu. Noneho turi kumwe na Niyongabo. Niyongabo we?
Yego, alo.
Akabazo kawe?
Yego, icyambere numva iyo green card ni umugambi mwiza cyane. Hama ikibazo cyanjye nashaka kubaza ubwa mbere, turumva ko ari ibintu bisabwa kwiyandikisha. Ikibazo cya mbere, none nk'umuntu afite telefone yewe irimo nka internet yusha ku rubuga rwitwa gutse kugira ashobore kwiyandikisha.
Patrick, wamusobanuriraho?
Bica ku rubuga rwa DV Lottery. Keretse ndebye kuri telefone gato.
Reka nkunganire Patrick we.
Okay.
Urubuga ni wazitatu.com. Develoteri. Develoteri ni mu ijambo rimwe, hanyuma byandikwa da ya la o ta ta e ra ya
Okay.
Developeri akadomo hanyuma state state akadomo gov.
Okay.
Iyi ngiyi ni website yo nyine yemewe ifungurwa ukwezi kumwe rukumbi uburyo kuhera ku itariki ya gatatu y'ukwa 10 nyine uyu kwezi kwa 10 turimo bikazafungwa ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 11 kuza.
Ego hama ikindi kibazo nacho. Hariho ahantu nubundi giye nkunze gucankwa mu gisagara cha Bujumbura kuko ndahibujumbura nkumva bariko baragira ngo publicity by'inyene green card igugwa mahera cyangwa bimeze gute imeze gute sindabitahura neza.
Green card yageze inaha muri Amerika muri hano giye mu Boston muri state ya Massachusetts bayiguha umaze ukwezi wishyura amadolari 220 igusanga mu rugo aho utuye kuri adresi zawe.
Ubwo ngubwo reka nunganire Patrick nanone niyo ngabo yigarukiye waragiye kuvuga gaki
nariko ndavuga ati aha mu gisagara cya Bujumbura narumvise ahantu nakiye hari fotokopiyezi nyine umwe ngo bariko barabitangaza nyine ukuntu ibintu bijyanye na green card nashaka kubaza none barayigura bigenda gute.
Nagize ngo waramaze kugera hano muri Amerika hari hano no gukangurira abantu ku applying kubikora kuzuza form ziriya ntuza ziriya form kugira ngo nawe uzatsinde n'amatangazo kugira abantu babyitabire.
Niyo ngabo
niba ngusubije neza.
Yego wasobanukiwe?
Nasobanukiwe. Ikindi kibazo
kagufi yari kuri gutwara umwanya w'abandi.
Ariko nakabazo kagufi ya cyane. Hama uwatsinze naho abimenya gute? Uwatsinze iyo tombora ashaka kubimenya gute?
Ubu ngubu waplayinze muri uku kwa 10 umwaka utaha mu kwa 5 wongera gusubira. Hari igipapuro kimeze nka resi cyangwa nka
mbese icyemezo cy'uko wakoze iyo tombora.
Iyo urangije kuzuza hari icyemezo baguha, bakaguha nibyo bita confirmation number. Kamere ndumfashe kubishyira mu Kinyarwanda.
Yego ni nimero baguha. Mbese internet ni ihita iguha?
Izo nimero baguha mu kwa 5 umwaka utaha nizo.
Ijwi rya Amerika umenya Patrick telefone icitse yararimo avuga yuko niyo ngabo we. Yego ibyo ari byose niyo ngabo ibyo yavugaga na Patrick twavugaga nuko
ndahari
komeza umusobanurire rero.
Izo nimero baguha iyo urangije kuzuza nizo ukoresha umwaka utaha mu kwa 5 ukareba niba waratsinze. Iyo watsinze bakohereza ibarwa, iyo barwa yemeza ko watsinze banagushimira kugira ati congratulation you have been randomly selected, mbese ko watsinze icyiciro cya mbere, hanyuma ubwo ugatangira gukurikiza ibindi byose bisabwa. Iyo leta bayita first notification letter.
Nuko rero ukagenda ya nimero nanone guhera mu kwezi kwa 5 k'umwaka utaha ugasubira kuri rwa rubuga nanone rwo ruba rukora gusa kugira ngo abantu barebe nimba baratomboye, ntabwo ari ukongera kuzuza usaba mbese tombora, mbese ntabwo ari ukongera kuzuza tombora, ahubwo ni ukureba ko watsinze, ni ukureba ko watomboye. Iyo nimero rero bakubwira aho uyishyira, uyandika, hanyuma bakakwereka nimba waratoranijwe. Nibyo
akandi nakongera, buri muntu wese baramusubiza, uwatsinze baramusubiza ko yatsinze, n'uwatsinzwe nayo baramusubiza ko atatsinze.
Aha ndibwira rero nyine ko basobanukiwe. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ibya green card bikorwa gute? Ese abatomboye iyo bageze muri Amerika babaho bate? Nibyo rero turimo tuganira. Patrick Nziramuhindo niwe tumaranye iyi minota nka 35, ariko nk'uko nshuti zacu nane abibemereye, ariko sigiwe mu by'ukuri n'undi mutumirwa wa kabiri ni Tania Kayitesi. Ubu rero nawe turi kumwe. Tania, we urahora komeye?
Ndakomeye rwose.
Amakuru
Amakuru ni meza.
None turimo turagerageza gusobanukirwa ibintu bya Green Card uko bikorwa n'ukuntu mubaho iyo mugeze muri Amerika. Ni inama zanyu n'ubuhamya bwanyu. Wowe umaze igihe kingana iki muri Amerika?
Njye naje mu kwa mbere, naje mu kwa mbere.
Uyu mwaka wa 2017.
Uyu mwaka wa 2017.
Wari umaze kugerageza amahirwe yawe yo gutombora inshuro zingahe?
Inshuro nyinshi, kuko ibya Green Card njye nabimenye muri 1999. Noneho rero ariko ntabwo twari tuzi ko kubikina bigomba kuba ufite amashuri atandatu yisumbuye. Icyo gihe nari nkiga muri sogonderi, ndabikora ariko sinigize nakora follow up. Nari nzi ko icyo gihe umuntu akina ngo akabika bakazagusubiza binyuze mu iposta, tunkajya mbikora gutyo nikinira. Ariko nongeye kubikora nanone biri serezoma muri 2003 ndangije sogonderi, ariko nabwo sinakora follow up. Nyuma ndongera nanone 2005 ho ndabikurikira ndebye, no kuko niho natangiye kumenya ko ureba ko bagusubije. Utanga naratsinzwe ndongera.
Wabimenye gute ko wabimenye gute babikumenyesheje gute?
Urumva ukina mu kwa 10
yego,
naho mu kwa 5 ku itariki 6 ya confirmation page baguha warangije confirmation number baguha warangije kuba selected ukongera ugasubira kuri ya website wakiniyeho uko kuhera ku itariki 6 zo kwa 5 biri open, noneho ukagenda ushyiramo confirmation number baguhaye, aba hariho igisubizo ko bagufashe cyangwa batagufashe.
Hanyuma yego komeza.
Aho rero niho nyine na mu kwa 5 nyine kwageze. Icyo gihe muri 2005 nibwo natangiye kumenya ko menya n'indi myaka wenda waranamfashe, ariko kubera ko ntajyaga nkora follow up simbimenye. Rero nanjye gukumenya ko bakorera follow up nyine nkajya nsanga wapi rwose mfite message mbwira ko ntari selected. Gusa sinigize ncika intege. Ibi bintu byatombora bisaba kudacika intege, kuko n'ubundi ububi akubikina nta kindi bisaba, ari interinete, nta yandi mafaranga, nta zindi kote ndende babisaba. Nacyo gituma umuntu iyo abirimo aba agomba kudacika intege, agahora agerageza kugeza igihe amahirwe yaciriyemo.
Bari babajije abantu benshi bati ese muri Amerika uba ufite umuntu kwakira, ese iyo ugezeyo baguha inzu, baguha akazi, wowe wari ufite umuntu kwakira, hanyuma akazi wakabonye gute?
N'ubundi icyo kibazo umuntu wese ukiri iwacu agitekerezaho. Hatse mbere na mbere twari dufite amakuru atari yo avuga yuko amakuru yatubwiraga yuko ugeze hano muri Amerika baguha inzu, usanga ibintu byose biteguye nka kuriya nk'abantu baza nk'impunzi, ubu basanga ibintu byabo biteguye. Rero ke ibingibi bya Green Card bitandukanye n'iby'impunzi. Iyo ugeze hano ikintu ba Amerika igufasha ni ibyangombwa byo gutura. Ni ukuvuga ngo aba Green Card umeze nk'aho wishoboye. Ubundi kuko bakubaza background yawe, kuko iyo umaze kuba selected hari ibintu wuzuza wita DS-26 tutanga amakuru yawe. Ni nacyo gituma baba bashaka nibura umuntu uza hano agomba kuba afite level ya high school, afite amashuri atandatu yisumbuye, kuko uwo muntu aba ari capable kuba yagira aha ngaha akaba yakora. Ni ukuvuga rero iyo umaze kumenya ko watombowe, ugomba gushaka n'umuntu uzagucumbikira. Hano muri Amerika ntabwo bagucumbikira, wowe ugomba gushaka umwe mu bavandimwe, mu nshuti waba ufite bakagucumbikira ugeze hano muri Amerika. Ari nayo kesi yambayeho rero maze kumenya ko natsinze, nashatse abancumbikira hano muri Amerika.
Cyangwa se ahangaha twunganiranye, hari wifitiye n'amafaranga byo wabivuga uti nifitiye amafaranga agenza azanishakira icumbi.
Ariko rero biragoye kuba ukiri Kigali wenda kuhita uvuga ngo uzaza wishakira icumbi hano muri Amerika, kereka ubwo uje ugahitira muri hoteli cyangwa se nanone ukaba ufite abandi bantu bari hano bakagushakira inzu ukiri Kigali, kuko hari bamwe turi kumwe n'ubundi bagiye bishyura inzu bakiri Kigali bakaza aho kugira ngo bajye kwanduranya mu mafamiye urumva nk'umuntu uje afite nk'abana benshi n'iki kuza utujya mu mafamiye y'inahanga rijya usanga babitoroshye rero ufite ubushobozi ushaka abantu bari inahangaha bakagufasha gushaka inzu ukiri Kigali noneho ukazava ku kibuga uza ujya mu nzu yawe ariko wishyuye
ufashijwe n'abantu muziranye hano
ufashijwe n'abantu muziranye hano twagize amahirwe dufite muri hari groupe y'abantu batsinze green card n'umuryango mugari cyane kandi ubwo twatangiye gukora ibiganiro nk'ibi ngibi ndakeka ko n'abayobozi barimo nabo bazagenda baba batumirwa noneho tukarushaho abantu bakarushaho kumenya ibigendanye na green card
Tania ndagushimiye cyane hagataho rero nyine ugume ku murongo kubera ko nkuko Patrick twatangiranye ntabwo iki kiganiro ari cyacu twenyine ni cyo abaturage kuri telefone dufite Daniel na Leonce bategereje reka dufate Daniel twumve akabazo ke hanyuma turebe uko mumusobanurira Daniel we
karame
akabazo kawe
okay akabazo kanje okay byose numva basa nk'abansobanuriye ariko wenda icyazo nabaza niba ugeze muri Amerika nk'iyo ubyariyeyo abana ese abo bana nabo babarwa nk'impunzi cyangwa abana bavukiyeyo n'abenegihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ese kuba muri Amerika aho ngaho kuri green card ni ubuziraherezo cyangwa ni ukugutuza mu gihe runaka iyo kigeze cyangwa se kikarangira usubizwa iwanyu ndajya mu munsobanure ku bana babavukira aho ngaho muri Amerika n'ubuturo bw'aho ngaho uko umuntu yabwizera cyangwa niba umuntu yacumbika ateganya ko iherezo igihe runaka azasubizwa iwabo najya mu munsobanure
Reka duhere kuri Tania agusubize kuko abana bavukira hano.
Murakoze cyane Daniel ubashije ikibazo cyiza cyane. Uko bigenda nuko umwana ufukiye hano wese ahita abonana ubwenegihugu bwa Amerika.
Yego.
Umwana wese uhavukiye, memo natwe n'abana bacu twazanye hano muri Amerika nyuma y'imyaka 5 bazaba bafite ubwenegihugu bwa Amerika. Rero ntibimutera ikibazo ngo wenda ngo umwana wavuka cyangwa se abana yazazana bizagenda gute cyangwa se natwe tuba twaratsindiye ubwenegihugu twaratsindiye green card iyo green card ubundi baguha imyaka 10 iyo tumaze kugera hano turayishyura bakaduha agakarite kaba gafite kuba hano mu gihe kingana n'imyaka 10 ariko umaze imyaka 4 n'igice wemerewe kugira iyo umaze imyaka 4 n'igice hano wemerewe gutangira ku aplikana ubwenegihugu
utangira gusaba ubwenegihugu
utangira gusaba ubwenegihugu ku buryo rero iyo myaka 10 ntago yirivugere
hanyuma se iyo green card irangiye utarasaba ubwenegihugu bigenda bite
wemeye kongera kuyisaba bakayirenuze
bakaguhindishyashya
kuko gusaba ubwenegihugu ni uburenganzira bwawe
wemerewe n'amategeko iyo ufite green card
ntabwo ari ngombwa ngo niba ufite green card wenda ngo wirirwe usaba ubwenegihugu abenshi bakunda ko bahabwa abenshi n'ubundi babishakira ko bahabwa ubwenegihugu kugira ngo unagire n'ayo mahirwe wenda yo kuba wajya mu bihugu byinshi bitandukanye
udasaba viza kuko iyo ufite pasiporo y'abanyamerika ujya mu bihugu byinshi cyane udasaba viza
cyane rwose
hanyuma dusubira kuri Patrick asobanure agira icyo atubwira mbese kubana sinzi ukuntu nabivuga Patrick
we
ariko rero yavuze ngo bakomeza kuba impunzi mu yandi magambo
ahubwo ako kantu nari numvishije akavugaho nuko ntari uko narimbaye mobize gato ariko ndagira ngo musobanurire rwose ko green card tutari impunzi green card ntago tuzana nk'impunzi tuza tuza nk'abantu baje gutura kete yacu
tanze
bimukira ntago turi impunzi rwose tuza neza kuko impunzi burya kenshi usanga itanemerewe no gusubira mu gihugu cyayo kuko igihugu cyayo baraje igihunga ariko impunzi twebwe tuza Leta y'u Rwanda arabitwemereye kuko tuba dufite n'ibyangombwa ya leta tuturutsemo igihugu cyacu kiba cyaraduhaye ibyangombwa rero ikimeravuze ngo se ngo bazaguma kuba impunzi rwose icya mbere cy'abanza ashyiremo ko ntabwo uburi impunzi kuko ntabwo waba uri impunzi ngo ukoreshe na paspor y'igihugu cyawe
Daniel rero asobanukirwe neza wowe Daniel wicaye aho ngaho mu Rwanda aho uri hose ushobora gutangira kuzuza ibya green card iyo baguhaye visa yo kuza muri Amerika watomboye ni visa y'ubwimukira ntabwo ari visa y'impunzi nta visa y'impunzi baho
akandi nakongeraho niyo waje muri Amerika bakaguha iyo green card ubishatse usubira no mu Rwanda cyangwa n'ahandi hose mu gihugu cyawe usubirayo upfa kutarenza amezi atandatu uri mu gihugu cyawe kugira ngo ugahita ugaruka muri Amerika hanyuma ukongera ugasubira mu gihugu cyawe rwose
igihe cyose ushakiye n'andi mahanga yariyo yose
n'andi mahanga
ariko wenda tuvuge nk'abaciye mu ijambo ho gatoya nko ku yandi mahanga kereka nko muri Canada ubasha kujyayo ukoresheje green card utagombe amaviza ushobora kubikora iyo uciye ngo ku mupaka uragenda ukabereka green card ukahita ukomeza nta kibazo ariko waba wanyuze inzira y'ikirere ushobora kubisaba online ukabereka ko ufite green card wenda kugira ngo utagira ikibazo ku kibuga naho kubijyanye n'ibihugu by'i Burayi ho uragira ikintu ukora ni ukubaha green card yawe ubundi ushobora kubikora mu buryo bwo kubisaba kuri interineti ugasaba usaba viza bisanzwe ariko icyiza cya green card ni uko nta muntu biriya bihugu by'i Burayi bashaka kwima viza afite
green card ikindi kandi wagaruka no muri Amerika byo ntabwo bisaba viza
ntabwo bisaba viza rwose nk'uko utaha iwanyu ni nako wongera gutahanga uburyo nashishikariza bene wacu rwose kuba bakina bakagerageza amahirwe yabo kuko harimo inyungu nyinshi kuca zinzaza
ahangaha twunganiranye kuko Tania twari twigeze kubivugaho ku muntu watubajije ku by'impunzi idafite urupapuro rw'inzira twamusobanurira ariko none ahangaha kubyerekeranye na pasiporo nanone nagira ngo dufatanye dusobanukirwe neza Tania yabivuze ati mfite pasiporo y'igihugu cyanjye ndahamya na Patrick ko ariko bimeze sibyo Patrick
nanjye niko bimeze
aho rero dore uko bitangira iyo utomboye ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iguha visa iyo visa y'umwimukira niyo ikuzana muri Amerika igihe cyose utarasaba ubwenegihugu bwa Amerika ukomeza kuba umunyarwanda cyangwa se kuba umurundi cyangwa se undi wundi na pasiporo y'igihugu cyawe cyangwa se na rwa rwandiko rw'inzira rw'impunzi usaba HCR na Leta igucumbikiye Tania ndibeshya
oya ntago wibeshya rwose
Patrick nawe ndibwira ko tuvuga rumwe
no kubimeze rwose
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibya green card bikorwa gute abatomboye bakuzuza n'ibindi byose bisabwa iyo bageze muri Amerika babaho bate nibyo turimo tuganira na Patrick Nziramuhindo na Tania Kayitesi baratomboye barazano muri Amerika ubu ngubu baratuye kuri telefone dufite Leonce we Leonce
oui ndabumva
akabazo kawe
ibibazo byinshi ndumva yuko bisa n'ibyishuwe
yego
ariko sinahuye kuri icyo wakerekeranye n'ukuntu umuntu asanzwe afise nk'umugore n'abana
cyangwa se afite umugabo n'abana
umugabo ufise umugore n'abana hamugatomboziyo green card
yego
yoba izo yafite familia yose hama mukazogenda mwese uronka visa ya familia yose
reka kuko ndutwari twakivuzeho
buretse kandi
yego
nguya ndamutse uramutsugiye ushikira mu ireti yo ryo ushaka cyane ni guverinoma ya Amerika ikugenera igihe gushikiramo noze leta ushikiramo
aha tania we
yego namwumvishije arakoze cyane rero nse ku kibazo kiza abajije ikibazo ahantu afite impungenge avuga ati se iyo ubonye green card wemerewe kuzana n'umuryango wose abana bose bemere kubazana ariko batarengeje imyaka 21 ni ukuvuga ngo igihe utangiriye gukina wenda ufite nk'umwana ufite imyaka 20 ugakina mu kwa 10 afite imyaka 20 noneho umwaka ukurikiyeho kuko tuvuge abakinnye mu mwaka bari gukina ubu ngubu 2017 bazabasubiza 2018 mu kwa gatanu ni ukuvuga ngo niba ukinnye ubu ngubu 2017 umwana wa afite 20 nawe kuko umushyira kuri dosiye yawe 2018 wenda bigahuza ko yujuje imyaka 21 ariko kuko wari waramushyizemo kandi icyo gihe afite imyaka 20 uwo nguwo araza urengeje imyaka 21 muri ntago iweye ari ikinira ku giti kimwe nk'uko umwana wese ufite imyaka 18 ku bana bagize amahirwe yo kwiga neza 17-18 baba barangije ariko wa 18 niwe wemerewe kwikinira nawe ku giti cye akaba yakwizana kuko izo teste muri tuto yacu tugiye tuzifite z'abana bagiye bikinira bafite munsi y'imyaka 20 kandi bakaba selected bakaza ariko ni ukuvuga ngo niyo kese yindi y'umubyeyi ufite umwana ufite imyaka 21 nawe turamufite nawe yaje umwana we deja yujuje 21 ajya dusetsa aravuga ati umuhungu wanjye namwisera ki ati koko ni mahirwe kuko kuko yakinnye afite yabonye visa afite 21 kandi amahirwe yagize nuko bari baramushyizemo mbere ariko ubundi ntago umwana urengeje 21 ntago uramushyira
ntabwo umushyira ku muryango wawe
kuko uwo ngo abari majere ari kinira ku giti
hanyuma nanone Tania kandi twari twavuze
azawuzana rwose abana bose bari munsi y'imyaka 21 arabazana nta kibazo yarabashije n'akandi kavuga ngo mbese ngo yemereye kujya ngo muri state zose za Amerika
iyo ariyo yose ahushyikira
yose ashaka ariko bigombera ko agomba kuba afite uninde uzamwakira hana guturuka i Kigali ngo uragiye ngo uhise ujya kunoza ujya muri state yari yo yose kuko biba byiza iyo ugiye ufite abantu bakwakira bakanakumenyereza n'ubuzima bw'ahangaha nicyo kintu nakongeraho mu kibazo yarabajije
ariko Patrick twari twigeze kubikomozaho uko umuryango uza wakunganira Tania ukongera ukamubwira ukuntu umuryango wuzuza iyo ugiye gutombora
iyo ugiye gutombora umuryango ukuntu buzuza umugabo aruzuza agashyiramo umugore n'abana bose n'umudamu nawe ashobora kuzuza agashyiramo umugabo n'abana bose n'abana bafite imyaka 18 kuzamura hejuru nabo bariyuzuriza hanyuma umugabo agize amahirwe agatsinda ubwo atwara umuryango wose umudamu we umudamu cyangwa umugore nawe agize amahirwe agatsinda natwara umugabo n'abana ariko umwana w'imyaka 18 kuzamura hejuru iyo agize amahirwe agatsinda ubwo niwe ugenda wenyine kubera ko
abakuze
wenda ari afite umwana nawe ubwo atwara umwana we
yego
hanyuma ikindi cyo gutura muri state yariyo yose wenda ibyo ngibyo umuntu yabikora yamaze kugera inaha warabonye umuntu upakira umaze igihe umaze kumenyera inaha ushobora kujya gutura aho ushatse hose ariko ikibanze ni ukugira aho ushyikira n'umuntu ukwakira
ahangaha twunganire niyo ugiye kuzuza buri muntu wo mu muryango wawe umwuzuriza ibye ugashyiraho n'ifoto ye ntabwo mwuzuza ikintu kimwe rukumbi
Oya, tuvuge nk'umugabo aruzuza umwirondoro we, iyo ufite umudamu arinda ipaje ifunguka nawe ukamwuzuriza, n'abana ufite ukavuga umubare nawe ukabuzuriza. Buri muntu wese afite umwirondoro ariko ushamikiye kuwawe.
Gradi y'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hagati aho nanone ibyo by'abana dusubiye inyuma gato ya tuvuge nk'uko Tania yatubwiye ati ubu ngubu babuzuza ubu ngubu bazabona mbese bazamenya ko batoranijwe mu kwa gatanu guhera mu kwa gatanu ku mwaka w'2018. None se ubu ngubu tuvuge umuntu arujuje atwite umwana akavuka wararangije kuzuza ubuzuriza n'abandi bose mu muryango w'umwana uvutse ugize amahirwe ugatombora byamugendekera gute kuko we ntabwo yagiye kuri dossier.
Murakoze cyane. Nibyo rwose izo kana zo zijya zibaho kimwe nk'uko hari n'abaganga bakamusaba ntibirirwe bashyiraho abana kandi cyangwa se ugasanga yaranapfise kandi afite umugore nawe ntamushyireho cyangwa se afite umugabo nawe ntamushyireho. Hari abantu bajya batata chance ngutyo avuga ati wenda ninkiraho, hariho baba barishyize mu mutwe ati ninkiraho umuryango wenda hari igihe bizambuza amahirwe ugasanga bikoze ngutyo kandi deja n'ubundi afite abana cyangwa se wenda wa mugani wawe yaratwite none akabyara nyuma y'uko abaye selected. Bibaho cyane rwose
ariko n'umwana nawe
kandi uwo mwana nawe ntabwo ugomba kumusiga. Ngo iyo wamaze mu kwa gatanu iyo bamaze kuguha ibaruwa yanditseho ngo you are randomly selected ikubwira yuko baguhisemo hari ibindi wuzuza bita DS26 aho ngaho rero niho utangira noneho ni nk'aho navuga ngo urugendo rwawe rushyashya ruba rutangiye rwo kuza hano muri Amerika. Wa mwana wawe wavutse utashyizeho umushyiraho kuko banagushyizemo ukabona wasinze kandi unatwite kuko uba ufite navuga nk'igihe cy'amezi atandatu cyo kuzuza iriya DS ushobora kuvuga ati reka ndindire ndebe ko nzabyara ukayuzuza ariko ufite umwana deja. Noneho rero niba noneho yavutse uhita umwuzuzaho kuko hari kuko iyo uri kuzuza wowe amazina yawe ahitazaho hakahita hazaho naho ushobora gushyira umugabo wawe aho ushobora gushyira umugore wawe noneho hakahita hazaho n'indi n'ahandi ugenda wongeramo abana ufite kimwe nk'uko ushobora kwa kundi uba ufite nk'umwana wareraga kandi ufite umwana wawe wa mwana wareraga iyo ufite ibyangombwa byo mu rukiko bimukwemerera ko ari wowe umurera wa mwana nawe wemerewe kumuzana hano muri Amerika kandi atari umwana wawe wabyaye ariko ufite ibyangombwa umwana nawe ntabwo asigara nawe bamuha amahirwe yo kuza gutura hano muri Amerika. Rero ikintu kigendanye n'abana kigendanye n'abadamu abibaza ngo bigenda ngute rwose ibyo ngibyo ntibabigire ko impungenge umwana wavutse umwana warega uwo wese wemerewe kumuzana kandi ikindi kiriho cyiza nanone cyiza cyane ni uko iyo umaze kugera aha ngaha ku bantu bafite ababyeyi na ba babyeyi bawe nabo wemerewe kubatumira basaza mu gihe runaka. Icyo gipapuro nanone hari ahantu bishyiraho amazina y'ababyeyi bawe.
Tania ndagushimiye. Patrick we hari akantu kagufi cyane nko mu masogondi 10 wakongeramo ko nduzi igihe kigiye hanyuma ukadusoreza ukatwanzurira iki kiganiro.
Ikintu navuga ni ugukangurira abantu kwitabira ibi bintu bya Green Card. Tumaze kuba umuryango munini inaha ukomoka i Rwanda, dufite abantu bashobora kuba barenga 2500 niba Tanya ni ufite imibare neza. Gusa ikintu nakangurira abantu ni ukubyitabira, ni ibintu birimo amahirwe bakabyuzuza. Ubonye uko atsinda akaza turi umuryango munini, nta muntu wabura umuhofu, turafatanya ku buryo umuntu yabona umwakira. Ikindi
yewe Patrick we hiniraho abarundi n'abanyarwanda tuzabigarukaho. Patrick na Tania ndabashimiye cyane. Nshuti mwese kandi namwe ndabashimiye nakagaruka murakaramo.